ngiyakuza, ngiyanqaba, ngiyafuma. Phela kumnandi, ukuyobhenga, hamba nomngani. Uthi angilali, kuyi-Friday, umgqibelo nesonto. Ngiyakhala mina, ubumnandi, ntangento eyodwa qeda imishado yabantu. Ubumnandi, ntangento eyodwa qeda imishado yabantu. Go unknown, uta sambe so groova. Hey lenti yako, uta ngsheyo mem, sambe so puza. Yai bonu gutu njani mga nami. Wengkanyi isu uta so groove ngati. Hey, lenganeza kone, tishaya mavosho, bese zashigisha. Wabona mina, yaza nganzi ukuthi nganzi njani. Hekosya, wabona mina, wabelela mina, wangenela mina.
Wadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad